nyanina afiriki tɔɔrɔla walayi farafinna kɛlɛ ma ɲi a nyanina afiriki tɔɔrɔla walayi farafinna kɛlɛ ma ɲi ne taara liberiya o denw bɛ miirila koti olu ka siya woloma kɛlɛ tɛ banna baba a nyanina afiriki tɔɔrɔla walayi farafinna kɛlɛ ma ɲi sera kodivari denw bɛ hamina koti olu ka siya woloma kɛlɛ bɛ wulila a tɛ banna ɲanina afiriki tɔɔrɔla walayi farafinna kɛlɛ ma ɲi denw bɛ hamina caman olu ka siya woloma kɛlɛ bɛ wulila a tɛ banna ni sera sudafiriki denw bɛ hamina koti olu ka apartheid tele bɛ wulila a tɛ banna ni sera algérie o denw bɛ hamina koti kaɲɔgɔn kantɛ tile tɛ banna wiyo ɲanina afiriki tɔɔrɔla walayi farafinna kɛlɛ ma ɲi mes chers frères et sœurs africains entendons nous et enterrons ces haches de guerre en Afrique. La guerre. Non au terrorisme. Anyanina, Afriki torola, walayi farafinna kɛlɛ ma ɲi. Anyanina, Afiriki tɔɔrɔla, walayi farafinna kɛlɛ ma ɲi. Anyanina, Afiriki tɔɔrɔla, walayi farafinna kɛlɛ ma ɲi. Anyanina, Afiriki tɔɔrɔla, walayi farafinna kɛlɛ ma ɲi.